radiyo impara ivugira ku murongo wa metero 16 kilohertz 12,440. Ibiganiro byacu byumvikana buri munsi mu Rwanda kuva saa moya kugeza saa mbiri za nimugoroba. Twumvikana kandi no mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Radiyo impara ibagezaho amakuru avugwa mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afurika no ku isi. Inabagezaho ibiganiro bitandukanye bishishikariza abatwumva gushyira hamwe tukubaka igihugu gifite umuco kandi kireba Abanyarwanda twese, kizira ivangura iryo ari ryo ryose kandi giharanira amahoro ya buri wese. Rubyiruko, bari namwe bategarugori, banyapolitiki, abaharanira ubwisanzure bw'ikiremwamuntu, abibumbiye mu mashyirahamwe anyuranye, abanyamadini, abahanzi, abanyamyuga, abahinzi borozi, abikorera ku giti cyabo n'abandi, mwese mufite ibitekerezo biteza imbere igihugu cyacu, mugane radiyo yanyu Impara.
Turi kwa kabiri tariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi bibiri 14. Uyu munsi akaba ari umunsi abanyaburayi bibukaho imyaka ijana intambara ya mbere y'isi yose itangiye, ariko uyu munsi nabwo akaba ari umunsi bibukaho itariki basinyeho amasezerano yo guhagarika intambara, kuko iyo tariki yabaye ku 11 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'igihumbi magana cyenda 18. Uyu munsi rero tukaba tugira ngo tubagezeho ibiganiro ku buryo busanzwe, ariko tukaba turi buhindureho akantu gato. Uyu munsi tukaba twabateguriye ikiganiro cya politike mugezwaho n'abayobozi b'ishyaka. Iryo shyaka akaba ari PPR Imena. PPR Imena akaba yaragiranye ikiganiro na Radio Impara, icyo kiganiro akaba ari buryo tubagezaho. Ariko mbere y'icyo kiganiro turagira ngo tubagezeho itangazo. Nyuma y'itangazo murakurikira amakuru y'uyu munsi, noneho nyuma y'ayo makuru turabagezaho nyine icyo kiganiro cy'ishyaka PPR Imena abayobozi baryo bagiranye na Radio Impara. Icyo kiganiro turizera ko kibashimisha, tukaba twanshatse ko amakuru tuyavuga mbere kugira ngo tutaza kugicamo nk'uko bisanzwe, noneho iyo tugiciyemo bituma abantu batakara ntibamenye aho bari bageze. Akariyo mpamvu rero twiyemeje kubanza amakuru, noneho nyuma y'amakuru hagakurikiraho icyo kiganiro nk'uko twakibateguriye. Tukaba rero twizera ko ibiganiro mwateguriye na Radio Impara bibashimisha, kandi tukaba twizera ko mukomeza kugira umugoroba mwiza. Ngaho nimukomeze muryoherwe n'ibiganiro
mwateguriye.
kurisha imiryango yaburanye. Madamu Muhoza kandi bita Macibiri ararangisha ababyeyi be baburanye mu mwaka w'1994 mu gihe cyo guhunga mu Rwanda. Madamu Muhoza Macibiri avuga ko icyo gihe bahungaga yarakiri umwana muto ariko wigenza n'amaguru, nyuma aza kuburana n'ababyeyi be. Papa wa Madamu Muhoza Macibiri yitwaga Rudoviko, naho mama we akitwa Uwayezu Petronila, bakomoka muri prefekture ya Kibungo. Mu gihe baburanaga, Muhoza Macibiri yaje gukomezanya na nyirasenge witwaga Anyesi, bagerana muri Congo mu nkambi ya Mugunga, aho bamaranye imyaka ibiri kugeza mu mwaka w'1996, baza kuburana nawe mu ntambara yo gusenya inkambi z'impunzi z'Abanyarwanda muri Congo muri uwo mwaka. Mbere y'uko Muhoza Macibiri aburana na nyirasenge witwaga Anyesi, yari yashoboye kumenya ko se Rudoviko na nyina Petronila bari barabashije guhungira mu gihugu cy'u Burundi, kuko bari barabonye ibaruwa yabo. Muhoza Macibiri ubu abarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu karere ka Walikale ahitwa Katobo. Ababyeyi be baramutse bakiriho cyangwa se abandi bantu bo mu muryango we, bamushakira kuri telefone nimero 00 24 38 16 17 67 60 cyangwa se bakamushakira kuri telefone yindi ifite nimero 00 24 38 40 39. Ibyo byaba bidashoboka, bakanyuza itangazo kuri radio Impala. Tariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2014 mu Rwanda. Urukiko rukuru rwa Repubulika rwakatiye abantu barindwi bazwi ku izina ry'intwarane za Yesu na Maria igifungo cy'imyaka 5, abandi bahanagurwaho ibyaha. Mu isoma ry'urubanza ryabaye ejo kuwa mbere, urukiko rwavuze ko abahawe ariko kuba batarize amashuri menshi byatumye bagabanyirizwa igihano, kuko ngo nta mbaraga bari bafite muri rubanda, aho guhabwa igifungo cy'imyaka 10 bahawe 5. Bashinjwa ibyaha birimo gukora imyigaragambyo binyuranyije n'amategeko no kwangisha abaturage ubuyobozi. Ibyo bikaba byarakozwe muri Nyakanga umwaka w'2013. Bose ariko barabihakanye. Izi ntwarane zashinjwe ko ubwo zavaga mu misa kuri Kiliziya ya Saint Michel zerekeje ku rugo rw'umukuru w'igihugu Paul Kagame, zivuga ko we n'abamufasha kuyobora ari abanyagitugu, kandi ko nibatihana ubutegetsi bwabo bugiye kuvaho no mu gihugu hakameneka amaraso menshi. Maître Napoléon Sanzimana waburaniye izi ntwarane yavuze ko bagiye kuganira bakareba niba bajuririra ibyemezo by'urukiko. Abagizwe abere ni Mutamba Chantal, abaganga bemeje ko afite ubumuga bwo mu mutwe kuva mu mwaka w'2006, bityo nta buryozi bwa cyaha afite. Undi ni Nyirahabimana Agata washinze intwarane we yahanaguwe ibyaha kuko kugira icyumba cy'amasengesho ubwabyo atari icyaha. Ibi rero bikaba bigaragaza ubwoba ndetse no kugira nabi k'ubutegetsi bwa Paul Kagame, kuko abantu gusa bavuga ngo amasengesho basenze cyangwa se beretswe ubwo butegetsi buhita buhahamuka bukagirira abo bantu nabi. Ariko rero gukomeza ibingibi nabyo ni ikibazo gikomeye, kuko abahanuzi benshi barimo na Magane bavuze ko benshi bazahanura nkawe bazabizira, none akaba ari byo biri kuba. Inkongi ntizirahagarara mu Rwanda. Inzu yakorerwagamo ubucuruzi bw'intebe, ibitanda n'ibindi nkabyo iherereye mu murenge wa Musanze akagari ka Cyabagarura yibasiwe n'inkongi y'umuriro. Mu masaha yine nibwo iyi nzu ikorerwamo na Mapendo Viki yafashwe n'inkongi y'umuriro ejo. Nk'uko abari aho babitangarije itangazamakuru, bavuga ko bagiye kubona bakabona umwotsi uracumbye ariko barwana no kuzimya biba iby'ubusa. Andi mazu yari yegereye inzu y'ububiko nayo yarafashwe. Mapendo Viki wakoreraga muri iyo nzu avuga ko atazi icyateye uyu muriro, cyane ko we yari hanze. Muri iyi nzu nta muntu wari urimo. Mu butumwa umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru Semuhungu avuga ko abantu bakwiye kwitondera kujya bavanga ibintu bitandukanye harimo amarangi, imbaho, ibiryamirwa n'ibindi, kuko muri urwo ruvangavange ari naho kenshi hava intandaro itera inkongi y'umuriro. Iba ariko ni ikinyoma, kuko kuva kera ibyo bintu byose byaravangavangwaga ariko ntibibyare umuriro. Tanzania. Perezida wa Tanzania Jakaya Kikwete w'imyaka 64 y'amavuko atangiye gutora agatege ahari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kubagwa avurwa kanseri ifata ubugabo izwi cyane nka kanseri y'udusabo tw'intanga, bikaba byarakozwe kwa gatandatu tariki ya 8 Ugushyingo uyu mwaka. Perezida Kikwete yavuriwe mu bitaro byitiriwe John Hopkins biherereye mu mujyi wa Baltimore wa Leta ya Maryland. Abayobozi b'ibitaro ndetse n'inzego z'ubuyobozi bukuru muri Tanzania bemeza ko kumubaga byarangiye amahoro nta nkomyi. Itangazo ryasohowe na Presidence ya Tanzania rigaragaza ko Perezida Kikwete agikurikiranirwa muri ibyo bitaro byamuvuye mbere y'uko yahabwa ubundi buvuzi agomba guhabwa no kugaruka mu gihugu cye. Kikwete yamaze isaha imwe n'igice abagwa kandi byagenze neza cyane. Ubuzima bwe buragenda bumera neza ariko aracyari mu bitaro aho akurikiranwe n'abaganga. Guverinoma ya Tanzania yahisemo gutangaza aya makuru nyuma yo kubona ko byashoboraga kubyara izindi mpuha zitari nziza. Ibiro bya Perezida byatangaje kandi ko Perezida Kikwete ashobora kuzamara iminsi 10 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo azaveyo byizewe ko nta kindi kibazo afite. Perezida Kikwete wayoboye iki gihugu guhera mu mwaka w'ibihumbi 2005 arwaye mu gihe Tanzania yitegura amatora mu mwaka w'ibihumbi 2015. Bikaba byitezwe ko hashobora kongera kwigwa ku itegeko nshinga mu kwezi kwa Mata k'uyu mwaka witezwemo amatora. Tanzania yemeye gutuza burundu abarekuwe n'urukiko rwa mpuzamahanga ku Rwanda arirwo bita TPR. Leta ya Tanzania yemeye ko ifite ubushobozi bwo kwakira no gutuza Abanyarwanda babuze ibihugu bibakira nyuma yo kurekurwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda TPR. Mu manza zaciwe na TPR hari Abanyarwanda barekuwe batarabona ibihugu bibakira. Abo ni André Ntagerura wahoze ari ministre w'ubwikorezi, Jerome Bicamumpaka wari ministre w'ububanyi n'amahanga, Justin Mugenzi wari ministre w'ubucuruzi, Kazimir Bizimungu wari ministre w'ubuzima, Prosper Mugiraneza n'abandi bahoze ari abasirikare bakuru n'abacuruzi. Ubwo hizizwaga imyaka 20 TPR imaze ica imanza zijyanye n'ibyaha byakozwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, isabukuru yabaye mu mpera z'icyumweru gishize, Visi Perezida wa Tanzania Dr. Ahmed Gabriel Bilal yavuze ko igihugu cye kitazahatira aba Banyarwanda gutuzwa muri icyo gihugu kuko bafite amahitamo yo gusaba gutuzwa aho bashaka. Aganira n'itangazamakuru Dr. Mohamed Gabriel yagize ati, ni ngombwa gufasha abantu nk'aba kugira ngo babashe kujya aho bifuza. ibyo biramutse bidakozwe twaba nta kintu cy'ingirakamaro twaba dukoze kuri icyo kibazo. Ku ruhande rwa Tanzania, Dr. Mohamed Gharib asobanura ko kuba aho ushaka ari wowe ubyihitiramo kugira ngo wizere neza ko uhabaye ufite umutekano. Abajwe nimba Tanzania yiteguye kubakira, yasubije ko ifite ubushobozi bwo kubibakorera nibaramuka bifuje kuyigumamo. Abanyarwanda barekuwe bacumbikiwe na TPR Arusha barimo 7 bagizwe abere ku byaha bya Jenoside, abandi 3 bo barangije ibihano byabo bakaba batarabona igihugu kibakira kandi badashaka kugaruka mu Rwanda. Mu bamaze kwimurwa hari Nyasi Bagirishema na Jean Mazimpaka bakiriwe n'u Fransa. Emmanuel Bagambiki wari Perefe wa Cyangugu wagiye mu Bubiligi, André Rwamakuba wari Minisitiri w'Uburezi wagiye mu Busuwisi na Padiri Olimisidas Nsengimana wagiye mu Butaliyani. Abo urukiko rwa Arusha rwarekuye ntibashaka kugaruka mu Rwanda, bamwe u Rwanda ntirwishimira ibihano bakatiwe cyangwa ibyemezo by'urukiko, kuba abagizwe abere n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha badashobora gukoza ikirenge mu Rwanda kandi ari igihugu cyabo, byerekana ko leta ya FPR iyobora u Rwanda muri iki gihe nta bwiyunge yagejeje mu Banyarwanda. Gabo, ku wa mbere tariki ya 10 ni ukuvuga ejo z'ukwezi kwa 11, guverinoma ya Gabo yatanze ikirego mu rukiko rwo mu gihugu cy'Ubufaransa. Leta y'igihugu cya Gabo ikabirega umunyamakuru wandika inkuru zakorewe ubushakashatsi bwimbitse witwa Pierre Peya, bitewe n'uko mu gitabo aherutse kwandika cyitwa Nouvelles Affaires Africaines yanditsemo amagambo asebya umukuru w'igihugu cya Gabo, aho yavuze ko Perezida Ali Bongo akoresha ibyangombwa by'ibihimbano. Ibyo bikaba byaratangajwe na ambasaderi w'igihugu cya Gabo uri mu Faransa mu itangazo yashyize ahagaragara. Muri iryo tangazo, ambasaderi wa Gabo mu Faransa agira ati: "Repubulika ya Gabo ntishobora kwemera amagambo y'ibitutsi kandi yuzuye ibinyoma yakoreshejwe na Pierre Peya mu gitabo cye. Kubera izo mpamvu, abayobozi b'igihugu cya Gabo biyemeje gushyikiriza icyo kibazo urwego rw'ubutabera rubifitiye ububasha. Mu kirego igihugu cya Gabo cyashyikirije ubutabera, ntabwo hagaragaramo icyo Gabo iregera n'icyo ishaka ko cyakorwa." Kimwe mu gika kigize icyo gitabo Pierre Peya yanditse yise ibinyoma no kwiba umutungo wa Gabo, aribyo bita mensonge et pillage au Gabo, hagaragaramo uko ibintu byari byifashe mu gihe ubutegetsi bwa Omar Bongo bwari bugeze ku ndunduro yabwo, n'uburyo bw'amayeri bwakoreshejwe kugira ngo umuhungu we Ali Bongo asimbure se ku butegetsi wari umaze kwitaba Imana mu mwaka w'ibihumbi 2009. Omar Bongo akaba yaramaze imyaka 41 ku butegetsi nk'umukuru w'igihugu cya Gabo. Muri icyo gika, Pierre Peya agaragaza impapuro n'ibyangombwa byinshi by'ibicurano bikoreshwa na Perezida wa Gabo muri iki gihe ariwe Ali Bongo. Muri ibyo byangombwa by'ibicurano bikoreshwa na Ali Bongo, hakaba harimo icyemezo cy'amavuko n'impamyabushobozi z'impimbano. Umukuru w'igihugu cya Gabo n'umuryango we barakajwe ku buryo bukomeye n'igitabo cya Pierre Peya gihakana ku buryo bukomeye ko Ali Bongo Ondimba atabyarwa na Omar Bongo. Mu gitabo cye, Pierre Peya agaragaza ko Ali Bongo abyarwa n'umuturage wo mu gihugu cya Nigeria, akaba yararezwe n'umuryango wa Omar Bongo nk'umwana watoraguwe mu ntambara aribyo bita adoptive, yabaye mu mpera z'umwaka w'1966 mu gihe mu gihugu cya Nigeria hari intambara ikomeye cyane yo mu karere ka Biafra. Kubera iyo mpamvu, nk'uko Pierre Peya yabyanditse, Ali Bongo akaba atagomba kuba umukuru w'igihugu cya Gabo kuko itegeko nshinga ry'icyo gihugu ritemera ko umuntu aba umukuru w'icyo gihugu atarakivukiyemo. Umuvugizi wa leta ya Gabon, Ale Claude Birinze, yikomye cyane igitabo cya Peya, avuga ko ibintu bivugwamo bitera ingufu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gabon. Abatavuga rumwe nabwo ubu batangiye kwiyegeranya mu gihugu kugira ngo bakore imyigaragambyo yo kujegeza ubutegetsi bwa Ali Bongo. Igitabo cya Peya ntabwo cyemerewe kugurishwa muri Gabon, ariko ntibyabujije abarwanya ubutegetsi muri icyo gihugu kuvuga ko bemera ibyanditsemo 100%, bakaba basaba Ali Bongo kwegura ku mwanya wa perezida w'igihugu kuko awuriho ku buryo butemewe n'itegeko nshinga, muri make akaba ari igisambo cy'ingufu kibye ubutegetsi. mu ntangiriro z'ukwezi k'Ugushyingo uyu mwaka umukobwa w'imfura wa Omar Bongo witwa Pascaline Bongo Ondimba akaba yarigeze no kuba umuyobozi w'ibiro bikuru bya presidence ku butegetsi bwa se Omar Bongo yagaragaje akababaro gakomeye n'umujinya uvanze n'uburakari yatewe n'igitabo cya Pierre Peya ubwo yari imbere y'itangazamakuru muri Gabon Madamu Pascaline yagize ati mfite uburakari n'umujinya mbitewe n'uko nibaza impamvu Pierre Peya twubaha cyane atigeze abaza papa Omar Bongo ibyerekeranye n'uyu muhungu we Ali Bongo ndababwiza ukuri amaso ku yandi ntabwo data yigeze aba umuturage wa Biafra ni gute dushobora kurera abana bavuye ahandi tukabita abana bacu ariko uyu we ni kuvuga Ali Bongo tukamuhakana mu yandi magambo umukobwa wa Omar Bongo nawe yemera ko Ali Bongo aturuka mu gihugu cya Nigeria bitewe n'ikibazo igitabo cya Pierre Peya cyabyukije mu gihugu cya Gabon cyo kwereka abaturage b'icyo gihugu ko bayobowe n'umunyamahanga kandi bitemewe n'itegeko nshinga rya Gabon byagaragaje ko perezida wa Gabon Ali Bongo ububasha bwe bwahungabanyijwe muri icyo gihugu gutanga ikirego mu nkiko ntacyo bizamumarira kuko bitazakuraho ukuri Peya yanditse ingaruka z'iki gitabo cya Peya zikaba zingana na filime Rwanda's Untold Story kuri Kagame kuko iyo filime nayo yagaragaje ko Kagame ari we wateguye genocide y'abatutsi n'abahutu mu Rwanda kandi kubibeshyuza bikaba bidashoboka none ubu amahanga yose akabona Kagame nk'umujenosideri ubundi yarabeshyaga amahanga yose ko ari we wahagaritse iyo genocide Maroc mu nama yabaye uyu munsi kuwa kabiri tariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika ryo bita CAF hemejwe ko igihugu cya Maroc cyatanze ibaruwa ivuga ko icyo gihugu cyanze kuzakira irushanwa ry'igikombe cya Afurika ryari riteganyijwe kuzabera muri icyo gihugu kuva ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere kugeza tariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2015 CAF ikaba yiyemeje ko mu minsi iri imbere izatangaza izina ry'igihugu kizemera kwakira iryo rushanwa igihugu cya Maroc kitarimo bitewe n'uko cyaryikuyemo igihugu cya Maroc cyanze kwakira iryo rushanwa ngo bitewe n'icyorezo cy'indwara ya Ebola iri mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika Maroc ikaba yarasabaga ko iryo rushanwa ryasubikwa ibihugu bimwe bya Afurika bivugwa ko byatanze ubusabe bwo kwakira igikombe cya Afurika ku matariki yagenwe bimwe mu bihugu bivugwa akaba ari Angola, Nigeria, Gabon na Misiri. Hakaba ari amakuru amwe avuga ko igihugu cya Misiri na Sudani byifuza kwakira ibyo rushanwa. Igisubizo kikaba kizatangwa mu minsi iri imbere, ni nabwo hazakorwa tombora y'uburyo amakipe azahura. Muri aka kanya tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro Radio Impala yagiranye n'abayobozi b'ishyaka PPR Imena. Iryo shyaka rikaba riry'Abanyarwanda ariko rikaba riri hanze y'igihugu, rikaba riri ku mugabane w'Uburayi. Mukaba mugiye kumva ku buryo burambuye ikiganiro Radio Impala yagiranye n'abayobozi b'iryo shyaka.
Shuti namwe bakunzi ba Radio Impala mwiriwe kuri uyu munsi tugiye kuganira n'abayobozi b'ishyaka PPR Imena kugira ngo babibwire kandi tubabaze ibibazo bijyanye n'amakuru yo mu Rwanda bashitsi bacu mwakwibwira abatwumva
Allo mwaramutse nje nitwa Bonaventure Habimana ndi president wa PPR Imena nkaho ntuye mu Bubiligi murakoze
nje nitwa Wingisa Protogene nkaba ndi vice president wa PPR Imena nkaba nanjye mba hano mu Bubiligi.
Murakoze kwibwira abanyarwanda barimo batwumva kandi ari benshi. Ese mwatubwira icyo ishyaka ryanyu rigamije icyo rishaka kuzageza ku banyarwanda n'ikirizungura abanyarwanda muri rusange?
Mu magambo make ishyaka ry'imbaga nyarwanda PPR Imena ni ishyaka rigendera ku bworoherane ubwubahane ukuri n'ubwisanzure ikintu dushaka kuzageza ku mbaga y'abanyarwanda ni ubworoherane mu banyarwanda no kubahana kugira ngo twubake u Rwanda buri wese yibonamo u Rwanda rubereye bose u Rwanda rutuje. Niyo mpamvu twebwe nk'ishyaka ry'imbaga nyarwanda twiyemeje ko ibyo dukora byose tugomba kubikorera abanyarwanda muri rusange nta vangura nta macakubiri. Sinzi niba Visi Perezida ari cyo yongeraho.
Murakoze mbere y'uko Visi Perezida agira icyo yongeraho, ndagira ngo mbabaze, none se ko muvuga ko mushaka kubikorera abanyarwanda, andi mashyaka ari mu Rwanda mutanihe nayo, ni iki cyatuma abanyarwanda ashaka kubayoboka bavuga bati tugiye mu ishyaka PPR naho kujya muri PSD, kujya muri FPR cyangwa se kujya muri RNC? Ni iki mufite cy'akarushyo cyatuma abanyarwanda bose baza mu ishyaka ryanyu?
Aho dutandukanye n'andi mashyaka, kuko nk'uko mubizi natwe twahoze mu yandi mashyaka ariko twayavuyemo. Ikintu dutandukanye n'andi mashyaka ni uko twebwe ntabwo tuvuga amagambo gusa, ahubwo ibintu byacu tubishyira mu bikorwa. Abantu bose bakunda kuvuga ngo bworoherane, ariko ugasanga wareba neza ugasanga nta bworoherane bafite, bibereye mu macakubiri gusa. Abantu benshi usanga politiki barayigize ibintu byo kubesha, twebwe ntabwo tubesha, tuvugisha ukuri. Naho hari abanyarwanda benshi bazi yuko politike ari amatiku no kubesha gusa, twebwe ibyo twarabyanze. Nicyo tutaruka n'andi mashaka, twebwe twavuga tuti na politike twe dukora ya opposition, ni ya opposition irimo no koroherana, kuko nta muntu utanga icyo adafite. Niba dusaba abanyarwanda ubworoherane, tugomba guhera kuri twebwe.
Murakoze, nduva muvuga muti twebwe politiki yacu inishingiye ku bikorwa. Nabaza mugenzi wanyu muri kumwe, ibikorwa maze kugeraho uyu munsi ni bihe mwabwira abanyarwanda?
Murakoze. Ibikorwa tumaze kugeraho ni byinshi cyane. Muri urwo rwego rwo korerana no kubwizanya ukuri, sinzi nimba ujya ukurikira gahunda dukora a gauche a droite nko mu Bugande mu Rwanda. Twe twiyemeje kwegera abanyarwanda aho bari, urumva. Sinzi niba warakurikiye ibikorwa byacu, nkuko ndimo kubwira nyine dukorera impunzi ziri i Bugande, tubasobanurira uburyo bagomba koroherana n'uburyo bagomba kubwizanya ukuri. Nk'ibyo nk'icyo ni igikorwa ntekereza ko andi mashyaka atarageraho. Ndo icyo kintu cyo kuba twegera abaturage aho bari, haba mu Rwanda, haba i Bugande, n'ahandi hose hari abanyarwanda mu bindi bihugu, Congo, Kameruni. Ibyo ngibyo twebwe nibyo turimo tugenda dukora, twegera abanyarwanda kugira ngo tubasobanurire izo gahunda zacu.
Murakoze, kandi birumvikana ko ikintu cyose gituma mwegera abanyarwanda ni ikintu gikwiye gushyigikirwa. Ariko nkaba mfite ikibazo nshaka kubaza Perezida wa PPR Imena. Hari impunzi zimaze imyaka irenga 20 muri Congo. Ese izo mpunzi mwaba mwaragiye kuzireba? Ese izo mpunzi murateganya kuzikorera iki kugira ngo nabo zimenye yuko ishyaka ryanyu ritekereza cyangwa se rifite imigambi?
Urabona ishyaka rya PPR Imena rimaze imyaka hafi 2 rivutse. Kuva iyo myaka 2 itangiye, twagerageje twashoboye kujya muri Zambia, dushobora kujya mu Rwanda, dushobora kujya i Buganda, ubu dufite komite muri Kameruni, ariko ntabwo dushobora kwibagirwa impunzi ziri muri Congo. Ni nayo mpamvu muri komite yacu ya PPR Imena twashizeho umukomiseri ushinzwe impunzi uba i Buganda. Ubwo rero urumva yuko porogaramu ya Congo ntabwo twakwibagirwa Congo, kuba ari impunzi zirenze 200,000 nk'uko nasozi ntiyabivuze. Ntabwo dushobora kwibagirwa impunzi iri muri Congo kubera ko hariyo abantu bacu benshi b'abanyarwanda benshi. Kumva imyaka tumaze iracyari mike, gahunda zacu zirahari, ariko twiyemeje yuko tugomba kugera ahantu hari impunzi hose. Murakoze.
Umunyarwanda uri muri Congo bahaye ritimatume ejo bundi baravuga ati ku itariki ya mbere cyangwa ya kabiri z'ukwa mbere kuma kutaha bashobora kurasa ku mpunzi bitewe n'ikibazo cya FDLR. Ikibazo cya FDLR mucyakira gute mu gitekereza w'iki mu ishyaka ryanyu?
Ndagusubiza, ikibazo cya FDL ni ikibazo kitubangamiye cyane. Iriya gahunda yo kurasa FDL ni gahunda twamagana. FDL ni abanyarwanda, ntago iriya gahunda yo kurasa FDL dushobora kuyishyikira na buhoro. Ni ukuvuga ngo twebwe twarahagurutse kugira ngo tubwire amahanga, tubabwire ko kujya kurasa abanyarwanda ari amakosa akomeye cyane. FDLR turi kumwe muri izo gahunda zayo zo kumeza kubungabunga umutekano w'impunzi ziri muri Congo. Ni ukuvuga rero ko umuntu uwo ari we wese washaka kubahungabanya tugomba kumwamaganira kure. Twebwe rero iyo gahunda yo kurasa FDLR turayamagana cyane.
Murakoze. Ubwo none ndajya ngo tubabaze ne ku bibazo bijyanye no mu Rwanda cyangwa se no mu mahanga. Muri ino minsi hagaragaye ibikorwa byo muri Burkina Faso aho Perezida Blaise Compaoré yavanyweho n'abaturage kubera ko yashaka kongera manda. Ese mu Rwanda Perezida Paul Kagame aramutse ashatse guhindura itegeko nshinga kugira ngo yongere indi manda, mwebwe muteganya iki, mwazakora iki?
Kuri icyo kibazo uvuze ikibazo cya Burkina Faso, nje dukunze kuvuga cyane ko politike irimo ubwoba, nta politike irimo. Ni ukuvuga ngo ibintu byabaye muri Burkina Faso no mu Rwanda nakubwira ko biratandukanye. Aho bitandukaniye ni uko u Rwanda leta iriho ubu ngubu gahunda yafashe ni gahunda yo gutera ubwoba. Icyo kintu rero cyarafashe Abanyarwanda bafite ubwoba pe. Kugira ngo rero gahunda nk'iriya yabaye muri Burkina Faso ishobore kuba yashoboka mu Rwanda, ni uko Abanyarwanda bashirika ubwoba bigahera daboro ku barideri b'amashyaka. Abarideri b'amashyaka bagomba gushirika ubwoba kugira ngo bashobore kuruvandika ibintu uburenganzira bwabo. Ikintu nyamukuru ni ukubanza gushirika ubwoba. Mu Rwanda rero kubera ubwoba bwabaye akarande mu Banyarwanda nibwo babashyizemo kugira ngo ibintu nka biriya byo muri Burkina Faso bishobore kuba byagerwaho, nuko Abanyarwanda babanza bagashirika ubwoba bakamenya uburenganzira bwabo, urumva, noneho bagashobora kuruvandika ibyo bashaka. Mu gihe ubwoba bukiri implante mu Banyarwanda, ntekereza ko iriya gahunda yo muri Burkina Faso yagora.
None se muri make abarwanashyaka ba PPE imena ubwoba bwabo buhagaze gute? Ese bazashyira ubwoba bajya imbere? Ese bizagenda gute? Mwatubwira muri make nk'abo muvugana nabo bari mu Rwanda cyangwa se bari mu mahanga, icyo bateganya, icyo bakora baramutse mu Rwanda bashatse guhindura constitution.
Ku byerekeranye na PPR imena n'ibijyanye n'ubwoba, twebwe bikurikira ibijyanye n'umurongo dufite. Ubundi ibintu tuvuga tubwira Abanyarwanda, nta muntu uzagombye gutera ubwoba kubera ko dushaka ko Abanyarwanda baba mu muryango umwe w'Abanyarwanda. Amacakubiri, turwanya amacakubiri, twigisha ubworoherane. Icyo kintu rero umuntu wumva kugenda akabwira iriya leta y'u Rwanda cyangwa undi munyarwanda yuko agomba korohera abandi, aramutse agize ubwoba, uwo muntu nyine bari bwa bwoba yavukanye kumukuramo biragoye. Ibintu twigisha nta macakubiri arimo, ibintu twigisha nta bugambanyi burimo. Niyo mpamvu kuvuga umurongo wacu ntabwo wabiteye. Niyo abayoboke bacu bo mu Rwanda bamwe bafite ubwoba ariko hari ababushize, abayoboke bacu b'Uganda bafite ubwoba bamwe ariko hari ababushize, abayoboke bacu b'Uburaya nabo harafite ubwoba bari muri w'imiri kilometre ariko abenshi ntabwo babubateye. Niyo mpamvu twe dufite icyizere ko umurongo wa PPR imena ari wo wonyine wumva ubona yuko uzageza Abanyarwanda ku byo biyemeje.
Murakoze. Ikibazo cy'ubwiyunge n'ubumwe mu Rwanda mukibonamo gute, cyangwa se igipimo mwagiha kuri ubu ngubu cyo leta y'u Rwanda ivuga iti hari ubumwe, hari ubwiyunge, mwe mubibonamo gute? Ubwo bumwe n'ubwiyunge buhagaze gute? Ese mwe mubona mwahinduraho iki?
Mu magambo make, nk'uko twakubwiye, twageze delegasiyo yagiye mu Rwanda kureba niba ibyo bintu koko bavuga ngo umwe n'ubwiyunge niba bihari. Ubundi unakurikije imvugo z'abayobozi bacu wumva yuko ibyo bavuga by'umwe n'ubwiyunge ari amagambo gusa, kubera ko iyo kugira ngo abaturage, imbaga y'Abanyarwanda igira ubumwe n'ubwiyunge, abayobozi bayo nibo bagomba gutanga urugero. Nta kuntu rero umuyobozi yakwirwa kubwira Abanyarwanda ariko bahahamura ibyo avuga byose abakanga, undi witwa ni umuyobozi ukamubaza ikibazo ugasanga adashobora gusubiza kubera ko atisanzura. Kugira ngo uvuge ngo ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda, tubona twebwe muri PPR imena tubona bikiri kure. Imana ihari, ni uko nyine PPR imena yaje niyo izabizana.
Bwana Habimana Bonaventure uri perezida PPR Imena. Ejo ubaye perezida w'u Rwanda wakora iki wahindura iki?
Njye ndamutse mbaye perezida wa PPR w'u Rwanda ibintu twiyemeje biri mu murongo wa PPR Imena nibyo twaheraho. Nukuvuga iki? Nukuvuga ko twebwe biri abavuga ngo iterambere ngo mu Rwanda twebwe dushaka iterambere risaranganyijwe na bose. Mu Rwanda usigaye ubona ko abantu basigaye bashaka gukira cyane abandi bagenda bakena cyane ibyo bintu twabirwanya twivuye inyuma. Niba mu Rwanda hari abaturage miliyoni 11 nk'uko babivuga, abo bantu bose bagomba abafite ingufu bagakurura abandi kugira ngo abantu bose bagendere hamwe. Naho biriya zira za inegalite zingana kuriya usanga mu Rwanda hari abantu bamena ibiryo abandi babuze ibyo barya, ibyo bintu tugomba kubirwanya uko dushoboye kose.
Ndagira ngo dusobanure abanyarwanda neza batwumva kugira ngo bumve neza nyine gahunda zanyu. Tuvuge reka mbahe urugero, u Rwanda ravuga tuti twateye imbere mu bukungu, gahunda yanyu mufite mu bukungu ni iyihe? Ejo umunyarwanda uri Kigali uvuga ati njyewe ntabwo mbona akazi, ni iyihe gahunda mwumva mwashyira mu bikorwa kugira ngo wenda uwo munyarwanda naza azavuze yizeye ishyaka ryanyu?
Ubundi iyo uvuze ngo igihugu cyateye imbere, ntabwo igihugu gitera imbere ari uko hari abantu 10 cyangwa 20 bafite amamodoka 4-10 baparitse iwabo. Kugira ngo ubone iterambere ry'igihugu urirebera mu giturage. Ori mu giturage, iyo umuturage adashobora kurya buri munsi, ibyo biryo atari garanti ko ashobora kubibona buri munsi, wavuga iterambere gute? Iyo umuturage abuze amafaranga yo kwishyura mitiweli 300 ku mwaka, bakagiraho umutereza bawishyuye bakaje gufata ibintu bye, inkoko, ihene, wavuga ngo iterambere rihari gute? Ibyo ntiwabisobanura ute? Twebwe abantu bagomba kutugarana n'abantu bagomba kumva yuko iterambere ry'u Rwanda rigomba guhera mu giturage, ntabwo rigomba guhera ku bayobozi, rigomba guhera kuri wa muturage wo hasi. Naho ibindi byose na abari ibintu byo kubesha abantu, kubesha amahanga, nta terambere rihari mu Rwanda, anje ntarihari.
Murakoze. Nabaza mugenzi wanyu muri kumwe nawe kugira ngo agire icyo adusobanurira. Ese ikibazo muramutse mugiye ku butegetsi cyangwa se mubwira abanyarwanda ikibazo cya FDLR mwumva cyakimuka gute?
Ikibazo urakoze cyane. Ikibazo cya FDLR uri kigomba gukemuka. Ibyo ni ibintu bimaze igihe bivugwa kandi dushyigikiye. Ikibazo cya FDLR kigomba gukemuka biciye mu nzira y'imishyikirano. Ibyo bintu ntago FDLR yahwemye kubisaba leta y'u Rwanda. Ni ukuvuga ko rero mu Gifaransa avuga ngo la barre iri muri kaya ntuza y'ubutegetsi buriho, nibwo ugomba gufungura imiryango bukavugana na FDLR. FDLR igataha yemye nk'uko ibishaka, kubera icyo bashaka ko FDLR igomba kugenda ica mu cyanzu kandi ari abanyarwanda nk'abandi. Niba bavuga ko bagomba gushyirana na FPR, FPR ni ibyemeshyari nabo bitwaye iki? Twebwe tubona ko ikibazo cya FDL kigomba gukemuka giciye mu nzira y'imishyikirano.
None se ko muvuga imishyikirano kandi leta y'u Rwanda ikaba itayikozwa, murumva amaherezo bizagenda bite?
Ibyo ni ikibazo gikomeye cyane. Nibyo koko leta y'u Rwanda ntago yifuza kuba yashyikirana na FDL, ariko twebwe nk'abanyapolitike tugomba gukomeza kuyibisaba. Nta kindi twakora usibye kubabwira tuti nyabuneka mufungure imiryango, muvugane n'abanyarwanda, mwumve ibyo bifuza. Wi ntabwo bashaka kuvugana na FDL. Okay, d'accord. Hanyuma nyine urambaze ngo tubizagenda gute? Uko bizagenda nibyo ndimo gukomeza gusubiriramo. Abanyarwanda tuzakomeza duhaguruke, duhaguruke dusabe leta y'u Rwanda ko yavugana na FDL. Nta wundi muti ushobora kuboneka, kuko twebwe muri gahunda zacu ntago twemera imirwano. Ko imirwano yica abanyarwanda, imirwano ntaho ntago iba nziza, nabo urabizi. Ni ukusaba leta y'u Rwanda ko yavugana na FDL.
Ikintu nakongeraho nuko dukunda guhora tunabyandika. Ubundi leta iriho ni leta izwi au niveau international, yagombye kumva yuko ukuntu yafashe ubutegetsi ko yatangiye karuvandika yita inshaka ibi n'ibi nyuma ikavuga iti ntago babyumva none tugiye gufa kubwishakira ku ngufu bo twebwe nkuko mamaze kukubwira ntago dushikiye ibintu byo gushaka ubutegetsi ku ngufu kubera ko ni antidemokratike ariko urumva nibyo tubwira leta y'u Rwanda izakomeza gufunga amatwi yanjye kwicara n'abandi banyarwanda abanyarwanda bari hanze ni benshi banjye babagumye baheze hanze bazagiraho nabo bavuge bati tugomba kuja mu gihugu cyacu kuko ni uko bizamera kose ni igihugu cy'abanyarwanda bose niyo mpamvu rero ibintu bizaramuka bibaye yaba intambara yaba iki bizabarwa kuri leta y'u Rwanda kubera ko niyo yagombye kubifungura mu mahoro ni ukuvuga ko ibizaba byose bizabazwa abayobozi b'u Rwanda bariho ubu ngubu
mwahoze mumbwira muti hari delegasiyo yacu yagiye mu Rwanda ese mwaba mwarayigejejeho izo mpungenge ese mwaba mwaravuganye namwe mu bayobozi bayo cyangwa se baba barabwiye iki baba barabijeje iki
bo twavuganye nabo ukumva bafite bonne volonté ariko ikibazo nuko bihera mu magambo umuntu agategereza ngo hazabe ibikorwa ibikorwa ntibibe ndabona niba abantu bari kubaza bati ariko kubaza umuntu ngo jako twicarana ngo tuganire abantu babyanga kubera iki kwicara n'abandi banyarwanda mukaganira ibintu bitwaye iki gushaka guheza abantu ku ngufu hanze kubaheza hanze ku ngufu ibyo bintu ntabwo nta muntu umwe wabishigikira
murakoze reka none tugarukire ku kibazo cy'umuco mu Rwanda hari itegeko ryasohotse ejo bundi yuko bagiye kuvugurura ikinyarwanda murabitekerezaho iki murabivugaho iki ese mubona koko ikinyarwanda gikwiye guteshwa agaciro cyangwa se ikinyarwanda hari ubundi buryo bagombye kugishyigikira kugira ngo abasore n'abantu bavuye hanze bakivuge neza muri PPR imena mwabifashe mute murateganya iki kugira ngo murengere ikinyarwanda
afite ikibazo gihari gikomeye cyane ni ukubona leta itinyuka kuvuga ngo bagiye guhindura ngo ikinyarwanda ngo kugira ngo cyorohere ngo abanyamahanga ibyo bintu biteye isoni nta rurimi ku isi rukomeye kurusha igishinwa ikidage ikirusiya izira ndimi zimaze igihe kirekire kuruta ikinyarwanda wari wumva abadage bavuze ngo tugiye guhikorosha ikidage kugira ngo abanyamahanga ngo bacige ngo ibintu bibera mu Rwanda nagahoma munwa pe ntabwo ushobora kuvuga ngo ikinyarwanda ni ururimi rw'abanyarwanda kuvuga ngo ngiye kurworosha kugira ngo abanyamahanga ngo ruborohere biteye isoni twebwe muri PPR imena ibintu byo guhindagura ibintu byose bimwe bikaba bitararangira bagafata ibindi bitararangira bagafata ibindi ugasanga ibintu byose ni ukubiduruvaya gusa sinzi ikintu bashaka kugeraho niba ari ukugira ngo abana bacu yo kuzamenya aho baturuka izo programu ntawe tuzashobora kuzemera na gato
murakoze mu Rwanda hari amatora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ese mwe murayiteguye ese muzajya muri ayo matora niba se muzajyamo muteganya gute kuziyamamaza ku banyarwanda
urakoze cyane mu gihe leta y'u Rwanda ikomeje gufunga imiryango yo kugira ngo amashyaka akore mu bwisanzure twe ntago turi redi yo kujya kuba defigura muri ayo matora twebwe ikidushishikaje pour le moment ni uko babanza bagafungura imiryango amashyaka akabanza agakora mu buryo bugaragara naho kujya gufeza assemble yo kujya mu matora twebwe ibyo ntabwo twabyemera tuzajya mu matora ari uko habayeho ubwisanzure bw'amashyaka
ikindi kintu ni uko ubundi inteko amatora ya perezida abanzizwa n'amatora y'inteko ishinga amategeko waba utagira umuntu mu nteko ishinga amategeko si ukaje kuba perezida waba utegeka iki rero ntabwo twebwe dushobora kwitabira amatora tugomba kubanza twabona d'abord espace politique ifunguye mu Rwanda nayo byo kuvuga ngo ugiye mu matora ya perezida wa repubulika c'est du n'importe quoi
murakoze kwa mutugejejeho ibyo mutekereza nagira ngo tugaruke gatoya ku makuru yabereye mu Rwanda hari igihe mu bunyamakuru numva namwe mwarabisomye habonetse imirambo muri Lake Rweru bavuga ati imirambo ni iy'abanyarwanda ese icyo kibazo mwacya kimute ese izo mpungenge mwaragize impungenge kuri icyo kibazo mubwira abanyarwanda uko mubyumva n'icyo muteganya gukora kugira ngo abo bantu iyo mirambo baba ari abanyarwanda bari n'abarundi ibyo byose kugira ngo nabo bagire ababavugira
urakoze twebwe kuri icyo kibazo ndumva twarakivuzeho cyane twanditse n'ibaruwa dusaba leta ya Kigali ko yakora ankete ikagaragaza iyo mirambo iyo ari yo yaba ari iy'abanyarwanda, yaba ari iy'aba Bangladesh, yaba ari iy'abarundi. Igikuru ni uko iyo mirambo yabonetse, bigaragara ko yavuye mu karere kacu. Yaba ari umunyarwanda, yaba ari umunyamahanga, yaba ari umurundi, yaba ari umukongomani, bigomba kujya ahagaragara bariya bantu bakamenyekana, ababo bakabahamba. Icyo ngicyo twaragisabye, twasabye ko habaho inakete, u Rwanda rugomba gukora nyete kugira ngo abo bantu ahagaragara babishe n'abantu babo bashobore kuba babahamba. Icyo kintu twarakivuze.
Ubutabera bwo mu Rwanda mubona mute, muramutse mugiye ku butegetsi mwahindura iki?
Ubutabera bwo mu Rwanda twabuvuzeho, twebwe ubutabera bwo mu Rwanda nk'ibindi byose byari vangavanze, byose byabaye politiki. Hari umuntu wigeze kutubwira, wigeze kuba procureur mu Rwanda, yigeze kutubwira yuko ngo mbere yo guca imanza ngo bafite ngo telefone igendanwa imbere yabo, bagategereza kuba batelefone kugira ngo bafate decision. Urukumva ubwo ntabwo ari ubutabera. Twebwe ubutabera dushaka ni ubutabera bw'abanyarwanda bwigenga, naho buriya butabera, ubutabera bw'ishaka ubwo ntabwo ari ubutabera. Ubutabera bugomba kwigenga, niyo mpamvu mu ngingo zacu tugenderaho harimo ubwisanzure. Buryo ubutabera butisanzuye nta na kimwe gishobora kugenda. Ubutabera bwo mu Rwanda rero ntabwo bwisanzuye na gato.
Murakoze. Amashyaka ari hanze yo muri opposition usanga amenshi nayo ubwayo atavuga rumwe, kandi byitwa yuko amashyaka ari hanze atavuga rumwe na guverinoma y'u Rwanda, ariko usanga nayo ubwayo hagati yayo atavuga rumwe. Mwayagira iyihe nama, mwakora iki kugira ngo opposition yose ishyire hamwe?
Urakoze cyane. Nibyo koko, burya ngo hari abantu ntihabura uruntu. Kuba hari amashyaka atavuga rumwe, ibyo no muri FPR uzakurikirane neza ukuntu FPR yabanje, hagiye habamo ibibazo. Me twebwe n'ubu ngubu muri FPR urabizi ko harimo ibibazo. Twebwe twemera ko tunashyigikiye ko amashyaka yagerageza kwishyira hamwe kugira ngo twegeranye imbaraga. Me ntago bishobora gutuma abanyarwanda bacika intege ngo kuba ngo hari amashyaka ngo nibyo bibaho. Me twifuza kandi dushyigikira ko amashyaka yakwegerana kugira ngo yegeranye imbaraga kugira ngo bashobore kurwanya iriya leta.
Murakoze. Ubwo rero ndumva abanyarwanda benshi batangiye gusobanukirwa n'ishyaka ryanyu, tukaba tugiye kugera ku mwanzuro, nkaba mbasaba buri wese yuko yagira icyo abwira abanyarwanda, cyangwa se niba ari ikindi yashaka kuvuga uyu mwanya ni uwanyu.
Urakoze cyane. Ikintu twabwira abanyarwanda ni uko bagomba kumenya ko uruya Rwanda ari urwabo. Bagomba kumenya ko ubutegetsi ubundi mu bihugu biri demokratike, ubutegetsi nibo babutanga, akaba ari nabo babukuraho. Turabwira abanyarwanda ko bagomba gushirika ubwoba, bakaharanira inyungu zabo, ariko ubwo bwoba twebwe tukaba tuvuga ko bugomba guhera mu banyapolitiki. Abanyapolitiki bafite ubwoba bagende mu buriri baryame, bareke abadafite ubwoba abakore. Nicyo nabwira abanyarwanda, bashirike ubwoba, bamenye ko u Rwanda ari urwabo, ko nta muntu ufite uburenganzira buruta ubw'undi kuri uriya Rwanda. U Rwanda ni inzu yacu twese tugomba kubanamo. Ibyo bintu bagomba kubimenya, bagomba kumenya ko ni inzu twarazwe n'abakurambere bacu tugomba kubanamo. Nta muntu n'umwe ugomba kwihezwamo. Murakoze.
Nandi kintu nakongeraho ni uko kintu nabwira abanyarwanda, ndahera ku mpunzi. Aho ziri hose, impunzi zigomba kumenya ko u Rwanda ari igihugu cy'abanyarwanda bose, nta muntu ugomba guherezwa mu gihugu cye. Bakamenya ko uburenganzira bwabo bwo gushaka gusubira mu Rwanda batagomba kugenda bapfukamye. Icyo kintu buri wese akamenya yuko agomba gutaha iwabo. Iyo ugiye iwawe ukagenda upfukamye nyine, ntabwo uba ugiye iwawe. Ikintu nabwira abanyarwanda bari mu Rwanda ni uko bagomba kumenya yuko ubwisanzure bwabo batagomba kugira uwo babusaba. Kuba icyo bita ubwisanzure, freedom, nta muntu ugomba kubusaba. Ugomba kubikora muri weho, ntabwo ugomba kujya kubipfukamira ngo ubibone. kandi bamenye yuko umuyobozi wese ugize igihangange ubuhangange wabugizwe abugirwa n'abaturage be burya nta kuvuga ngo uri umuyobozi utagira abaturage nta muyobozi urimo ikintu ni uko ngomba kubwira yuko umuyobozi wese w'igihugu abereyeho guproteja kurwana kuba kwita ku baturage be nta muyobozi wica abaturage wo nta muyobozi urimo umuyobozi abereyeho imibereho myiza y'umuturage kandi icyo n'umuturage agomba gukora ku buryo abyumvisha umuyobozi yuko umuturage atariho n'uwo muyobozi nta sansi yaba afite yo kubaho nawe ikintu nabwira leta y'u Rwanda ni uko nayo igomba kumenya yuko itagomba guhora guyobora abantu kubera ko yabahahamuye nta kumvisha umuntu yuko ari igicucu kandi azi ubwenge ibyo bintu nta kigenda perezida aherutse kwivugira ati abayobozi ngo ntibabona ngo kandi bafite amaso ngo kuba umuyobozi ufite amaso ntubone ngo ufite amatwi ngo ntiwumve ikintu ni uko kuba batabona kuba ntibumve perezida abifitemo uruhare niwe wabagize ibyo bintu niwe wabagize impumyi niwe wabagize ibipfamatwi icyo gihe agomba kumenya yuko afite uruhare muri iyo mpamvu abanyarwanda batumva batabona ibyo perezida abifitemo uruhare ashatse yakora ku buryo umunyarwanda yisanzura umunyarwanda akazi aratambuka adakebaguza bo ikindi kintu nakongera nabwira opposition ni uko nayibwira yuko igomba kureka gukomeza kuzana amacakubiri mu banyarwanda bari hanze kubera ko umuntu yemeje kuba opposition yemeje kurwanira abantu ngo bamukurikire agomba kuba ari wa muntu wumva yuko atagomba kuja imbere y'abanyarwanda mu gihe cy'amahoro gusa ko agomba no kuba aja imbere mu gihe cy'intambara ni ukuvuga ko agomba kwikuramo ikintu cy'ubwoba hari abantu bari muri opozisiyo wagira ngo bafite job yo kuri gutera abandi bantu ubwoba nabo ibyo ntagomba kubirambika hasi bakamenya yuko niba ushaka ko abantu bagukurikira ugomba kwerekana ko ubishoboye koko ndumva twese hamwe nidushyira hamwe tugashyira ubwoba tuzagerageza kumvisha iriya leta ko igomba kwicarana n'abandi banyarwanda tukareba icyerekezo twa u Rwanda rwacu hamwe tweze murakoze
murakoze mbere yuko turangiza ndagira ngo mbasabe ko hari ijambo wenda mwagenera cyangwa se mwagira icyo muvuga kuri Madamu Victoire Ingabire ufunzwe kandi umaze igihe
ikintu nka message nge na Madamu Victoire Ingabire yatubereye intwari aracyari intwari nakomere kandi abanyarwanda twese tumuri inyuma
Madame Ingabire tuja mu Rwanda twaramusuye dusanga ahagaze neza n'intwari ihagaze neza twifuza yuko yakomeza kandi tukanifuza yuko muri iyo opposition turimo haboneka n'abandi bakamutera ingabo mu bitugu bakagenda nabo bagahagarara hamwe nawe kuko nk'uko tubivuze mu kanya ubutwari ni ngombwa gushyira ubwoba ni ngombwa twagize imana tubona Victoire Ingabire atubera urumuri atwereka inzira tugomba kugendamo ndumva ikintu ahamagara opposition ari gukurikiza urugero rwa Victoire Ingabire
murakoze kandi turabashimiye kuba mwaje kugeza ubutumwa bwanyu ku banyarwanda kuri radio Impala Radio Impala irashishikaza abantu bose bafite ibitekerezo byubaka byo kugira ngo mu Rwanda hazabe heza abana b'abanyarwanda bazabane mu mahoro ubwo tubwira abantu bose uti ushaka ijambo kuri Radio Impala Radio Impala ni radio y'abanyarwanda murakoze icyo cyari kiganiro twagirana n'ishyaka PPR Imena kuri Radio Impala
murakoze Betty, 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 Betty,
kaka gamina mina sangalewa anawam a a
gamina mina waka waka gamina mina sangalewa anawam a a
gamina mina waka waka gamina mina sangalewa anawam a a
gamina mina waka waka gamina mina sangalewa anawam a a
bakunzi mwumva radio imara tukaba twishimiye ko mwakurikiye ibiganiro twabagejejeho uyu munsi mukamwumvise amakuru mwumvise amatangazo mwumvise ikiganiro radio imara yagiranye na PPR Imena kandi tukaba twizera ko buri wese ishyaka umuntu ku giti cye n'undi wese ufite ibitekerezo agomba gusanga radio imara akageza ibyo bitekerezo bye ku banyarwanda kugira ngo bidufashe kubaka umuryango nyarwanda kubaka igihugu cyacu tukaba rero ubungubu tugeze ku mpera w'ibiganiro byacu tukaba twabashimira tubabwira tuti mugire umugoroba mwiza ahazigaye murare aharyana tukaba tuzongera ubutaha tukaba tubasigiye aka karirimbo k'umucuranzi Kazimir Zahuzuba wo muri Congo Brazzaville akaririmbo kitwa Sangarewa kagaragaza ibyerekeranye n'igisirikare kugira ngo tubibutse ko uyu munsi ari itariki yo kwibukaho itariki hasinyweho amasezerano yo guhagarika intambara ya mbere y'isi yose hari ku itariki 11 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'1918 iyo ntambara ikaba yarayogoje umugabane w'Uburayi uretse ko ku bw'ibyago bike nyine hongeye hakaba intambara kabiri y'isi yose ariko nibura intambara ya mbere y'isi yose yari yahagaze ngaho rero mwese nimugire umugoroba mwiza ubwo naho
kitu gani hii na mkazubui double rationing hakuna maji hakuna chitima